Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Nuhunjire to ɓoggi jande ga fandu haala Mamadou Sama Sey ko jamma wali sakraɓe heeɗiɓe. Tama sarti landinal wuteji na heɓe teddinede fa hande kaymel gollira humande landulal ɗiɗo wuteji fuɗɗali golle fedde wonde ho heɓbonde wuteji dun joƴinama. Kartal arande walla yontere humanir dewral hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi timmi yontere ƴaɓɓire nde ley sahal e wuddu leydi ndi jammare nde yettingal san yela maɓɓe yo goto fof rentina e landinal kawrute garoje ɗe. Nortotoɓe ɗatol kay Bamako e Kaña gollo jema kay mettama sanne halkugolle ɗiɗo ɗatiɗi ɓe goytiki laamukoɓe jaati bangal muɗum ɗimum sembe kabaruji amen hande beeten talatare noga jeɗɗi septembre 2022. Bisimilla sakiraɓe. Ben wattumo fa hande joɗingol gollira humanide landinal wuteji e fuɗɗugol golle mayre na doma fedde wonde humanide haybugol wuteji ñiɓama tama e ley oɗo alhaali sartiŋaji hultaɗi ɗi na heɓa taɓede keɗɗana komo heɓani dow fayisago Alisise e Sita Sidibe.
E juuɗe fedde moɓe noddirta cadre des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussie wattu war jonka no kanankoɓe hani ɓuytude haala mum'en golla no yawiri. Ibrahima Tamega goto e juccinoɓe haala fedde ni.
Kasin dabriji haalaɗi fu wawa fiyede li ollam hakkunirejo ga yere formaɓe haalon ɗu ana wawa faabade en fewtide e wadde wotiŋaji haalaɗi ɗi ga e tewtide honone jeng e deje heɓirte ɗum woni hunde wotere ko hande tewde hannden. Ɗi golleji ana hani waɗirede no yawiri ɓeno hani fonɗude haalaji maɓɓe ɗi ɓe fewti e golleji maɓɓe ɗum tan woni hunde wotere ko menme tewtirta lam hakkunirejo hannden fawettade ministre makko
le oɗo wattu goto pelle gonduɓe laamu hakkunirejo o kañum en ka holiti wiide fayi hunde hana yawnede. Ɓe mbi woteji ƴewtade nugal sari mo leydi Mali jooɗiɗo muɗum on woni woti arande kanɗo landinede ɗum ne hitaane fuu ana heddi e landingol muɗum. Oumar Diara goto e fedde moɓe noddirta convention pour le Mali CPM.
Mena e miila amen ɗum wawa natade torra fu saabi ceere ko entrité loi électoral o kañum joƴƴinama o batama du o sare joƴƴinama ɓooye sanne fedde eejine ndu ana wondi e joƴƴinede nokkuje kewɗe lewi premier ministre o minge miɗen miilo soni sareji haalaɗe fu batama sertimoɓe haala on wotiŋaji fof ana wawi waɗade le muɗum honono jogaɓe miiliri ga ɗum wala haqqille malingoɓe fo hannden e référendum haalaɗo on ɗum wawa waɗede so wala faam ma wuuri ga ɗum e tawede fu min andi fa hannden hunde fu bone tokon
ɗiɗo sukulaji jamane ka fu holitama e wakkati no haalaji kanko hoolejo ministre en tafon le leydi ndi haala muɗum ko waɗi le fedde oni to haalaji muɗum ka heewi sanne le leydi ndi fa caggal leydi
alaji premier ministre men yesso asama ben nosson jeni matama sanne Bamako ɗo ka noon kamɓe politinkoɓe goto fof no famori sukaɓe beltanke haalaji colonel Abdoulaye Mayga woɓɓe kay men mettama sanne saabi hakkillo mabɓe yo haalaji mettuɗi kanko Moussa Malle Sy wonkoɓe ene keɗo fastango Sita Sidibe Aly Cissé.
Yimɓe parti politique heewi haqqilleji mumen seedi dow haala mo premier ministre on holliti balɗe ŋennan le kortal waɗaga conseil de sécurité oni lewi hooreɓe pelle politique ko entrité parti pour le renouveau et le développement PRD ɓe holliti kamɓeɓe jaɓini haqqilleji ɗi premier ministre on holliti balɗe ŋennan le kortal ga amiru nde fedde politique Assetou Sangare holliti wi haala premier ministre on ana hollita wi Mali ana wondi e ɓamde laabi goɗɗi ko huncidal laamu on heɓde semme ñalaɗe warande.
Adunaaru ndu ana wondi e weylitinde mo jiɗa fuu ana haɓana hoore mum ɗum ne haana ko Mali hetta caggal ko heɓi min le duuɓi sappo yaade duuɓi sappo e ɗiɗi cakitinɗi ɗi min kana tawede ɗo laawol mum kasi PRD ana yiya hoore mum ne haala ka
o haqqille goto jaɓinaka to pelle parti politique goɗɗe ɗum woni fedde parti politique entrité ARP ɓe hooreɓe nde fedde politique holliti wi haalaji ɗi premier ministre on haalɗi ana wanatata saabe hewtinde Mali torraji jogaɗi le ñalaɗe warande Zeynab Eveline Jacques kañum jokko amiru fedde ARP ne.
Min jeeyi nafa haala ka ko premier ministre o hanno haaloyde tiiɗallaji goduɗi dow leydi ndi wona fanɗinoyde yimɓe ɗo e haalaji mawɗi tiiɗallaji ɗi jogiɗen ɗi hani haalede wala fo ko ɗum nafata min kanankoɓe ana kani weylitinde hakkillaji mum en yalla yirwere leydi ndi ana ɓeydo.
Miccitunde mbi laamunkoɓe leydi Côte-d'Ivoire e Niger fetare Franci fa hannden jaabaki premier ministre leydi Mali on caganni o waɗi ɗi haalaji mawɗi nawɗi les noga e nayyi lewru septembre nde kortal maɓɓe ga
on pami mbiɗi Sita Sidibe e mbiyen Fatoumata Mayga wonno ɗo sagara battuto hakkillaji ma dow kabaruji banggal bembe amen Facebook kadi Twitter kawtara ala nder walla yontere humanide dewral mben hakkude ɓiɓɓe leydi ndi gaɗagal hakkude sappo e joyyi noga e go'o septembre ben fanda ben tilligue ndeno fanda ndeɗo yontere wonno hawruntinde ɓiɓɓe leydi Mali fof banggal hewtagol jam e dewral men les raison ngaji bañagal e tumbutu jamara nde holti wiide ɗum nafi sanne le galluji mabɓe ka won ka noon won holtiɓe boppiji yogaji Fatoumata Mayga wonkoɓe ɓen kadi nak fasango kanko e Sita Sidibe.
yimbe bayangara beltini ki batu mawdo gando do kaldal e kawral batu o lati sababu wartirimbe cottube nokkuji mun en kamari rafi ndenagu holliti wiide mbede ongoy ba horejo conseil de cercle bayangara
giddine do fuddine homo fu watti koyde mu e mudum e ne yontere fawine do kabar dien e koral tu sabe hanne somme kawrti mi wadi yembere 20 septembre nuku entretedo siflaw almam am watno dubi didi bamako nga o wirfitiken o wari o waddo yembere 20 septembre tiagal mudum goto du e amiru dene amene wittino o du wirfitiken war hawrti e yembere ne
tumbutu yontere kaldal e kawral hebay watnede yembere wonko litimbe wiide so hono kawr tangal ana wada an hani ko ngendi e tiya fu kawrine fa dum heba yaade yeso
cela a permis un brassage
que natken hunne mawne sabi dum natken sabe leñidi fu holli final tawamu en sabi leñi ko heewi fu kawrteden fu holliti bawdo mu en hokkunira hakkileji ku dota do kabaro dian e dejere dum bubbin berde ko heewi handen ga ko nyaki amen sedanno jama on famitnaka honane golleji mudu hani wadirade ba wodirno sabi homa fu an hani kalnede dum yimbe ko wolle leedi ma ciagal leedi yalla dum ana nato yembere mawne
national
andinde mi ngadi e bawde amen fu famin keba laninimbe yontere kaldal e kawral ka hebaka
eude sahal yaade wuddundu ben rafindana wulati sababu timmi jaati ima daraji turusiya gardeno bedo ko mandi ko warumbe fu fulti wiide kuteji mudun ben jaba fa hande nawde kanon yalla ben notaade di hotelaji gouvernement o bami anaju inde ko wiyete turusiya gal hakuno bibbe lendi jaati denno projet o fuddi ben e do lolirdo bamako city tour ben bawdo dun no ben nyimbe nyiminere les raisons ngaji di le odo halali won ko yambina nyande tratare no gay e ben jiddi septembre ben yambere humanide no tratare den no ben altinere wana tratare nyafuro altinere noga jiddi septembre non jarti tratare noga jiddi septembre ben jaloba humanide tursiaga kanko isa umar tugula on ko mer ka fo sanko fo tonto maga e lcc
le lam bayangara tourisme heddo to micintingol kamari rafinde nagu e wi hankuja baba napo dun lati sababu ti dallaji kewdi le ngenindi
minen kam de kuli jati fati bedo yimbelle nanga lawol chul sabi be puddi dum yimbel do to nobe touriste en ko hewe mu en fu handi wobbe kanyum en dun nangi lawol chul be chaaki be de nyalomo hande o ka won majjube le 2h o won wobbe dun joli be le ndiyan le batumaaji
e take tingongol tumbutu ba moy baba dikko do tano do touriste en sedi wiide dun sabi bini tit allahji kewdi le ngeni tumbutu
ande tourisme ka hala mudum haltake fe Tombouctou gollirdi fu gondi le lamu Tombouctou do yi tiddala pawido rafinde nago min baba yaade Tombouctou e mobile case wajibi kina bama avion
fa dun heba yaade yeso ministre kumani do fina tawaji le ngeni mendi jo ini projet Bamako City Tour Sidiki Keita horejo agence o
min jibbe waytinde college dino wordi do e duubi sappo na sappo e joyi ngam min jibbe du wadde ko min baawi fu yalla mi de buita kutteje pawide rafinde naagu o kan e challal ni golleji bilide tourisme de nokkule de
projet o timmi alam yabbido o Sidiki Keita holliti wiide mo weltini ki golleji ngadaadi mo wadan e bawde makko fu yalla dun heba wadede le region ngaji le duubi ngaroji di
ati kay bamako ma jema kay ndibdan yu jati ben ti allahji mudi wonande dawobe odo wattu ndungu du daddi fufundi bunude yaadi denobe nuddiki be ndardi ndam ko be fiyande dabare di do ti allahji di be do lam ko hulti wiide dabare na gondi fiyade e ben guleji di puddan dun fay oyata kanko kayan amen to kay ton mamadou samba jallo on ko ben ke da fo sangal sisi fatmata mayga
lawo ngol no wordini ka ana woy yonki amen sanne non holitiri wiide yoga yimbel dawobe le wi mabbe dawle le nyalo mo hande odo datol kay bamako farati mudo ana momni san
l'état de la route
lawongol woda feysel fubura sa yotti ki jema lawi di fuboni dum tampina min sanne ana hani ko di mu'intine hakkunde kay e bamako lawongol woda feysel fuluge lugge sa allah mi den tampi fe nyanden min dangi sans mobel amengel hosi wande accident fa gorko mawdo goto jati sami
horebe suudu kumani do dati de region o kanyum ka holiti wiide ana wondi wadde ko wayi fu yalla datongol ana heba mu intinede be koliti wiide do won gollirdi chuba didi golle o halfina mustafa sisugo woni horejo kumani do dati le lamu kai
langol fu wada ma fa lawi di mu intine hakkunde jema e sandara ngol lawol ana e projet ngaji di dun nabama le entreprise goto gonduɗo e laninide fa laawi di moƴƴintine yalla yimɓe ana ngaɗa voyageji mum tawi tampay
fade golleji moƴƴintingol ɗatol kayi bamako ngol fuɗɗude wajibi yimɓele ɓe ka tawrete muñal ɗum won ko Mahamadou Samba Diallo heɓani studio tamani iwde kayi
tawi kam wi lelumuji ɗi mbiyanno jaɓa ɓoytirke coggu sanne ndenno kilo gonnoɗo temedere e taɓande jeegom hannde no hakkunde malle hemre Bambara e temedere ɗum woni kalsi sifa ndenno ka noon banggal ɓoccoɗe kay cugu muɗum anna wondi tiɗude tan eɓe kam ɓe jeeɓa holtiwide o saabi ñamduji ɗi tiiɗi ndenno kanko kon jara e kon jara Alassane Diakité gadi imadara ƴettat lelumuji ɗi wonko ɓe keɓani kadi no fotsango sita sitiɓe e alsisi
le luma sunugura cogo kulleji nyameteedi jippigen fa wodi misal mudum tume lewi ciottabe jippagol cogo tume den yo sabe tume ana hebe nukkuje ko heewi hannen moktar tappili kan yo goto e ciotto tume ne luma
jaba kilo bula meram la sa ambe bisegna wadi sera no akume kemen ko
kilo jaba hande hemre bambara sefa nga fade hande temdera dum wonno chakuru mudum unay didi sefa du wadi so kilo o lati hemre bambara sefa no dum burno yafude sanneneni ujinare e temre joyi sefa mi chodan no dum nga mi de jogi jitke wiide dum waran jippade fa yotto ujinare temre tati na du ujinare temre nay sefa
sa halle ni abiji ngate mo bekan ni watina abda fo wakle ni kemen nani kemen sabala
ga tagal mudun boccode cogu mudun jippagi lewi yogabe alveol boccode ada ciotte non teme tati ga hannen du yefa e teme de joy e buddebe ko yata teme didi ngugo beede ke cogu alveol on lewi ciotta boccode da tidal on ana fawi de la fehbude boccode
chama on misano dunura
saatu ada wawi yewi de boccode faahi ga wakkati du ada wawi warde nyaloma kippo fay hunde ayeyeta dun saabi yimbe be ko wala kalsi kon kasen du boccode tiidi sanni le nyaloma hande alveol boccode goto mudum fu temede joy e buddebe sefa tawi arande ne temede tati sefa wonni
600 atagala le 600
tagan ottorra matado ciottabe holliti wile lebbi warandi kulay ko nyamtede ko heewi ciogu mudum jippoton
kawrtal do ƴewtangoji gollirde humanide haybugol keɓe e cellal ɓiɓe leydi fuɗɗi ñande altinere mbiyan ñoga e jeegom septembre bamako ɗo ndeno sisli o yo dawrude no sériyaji leyɗe ɗe gattenta hakkillo banggal ko hawra dow muɗon ley batu suppresse do nuygal sariya ko wiyete sécurité sociale ndenno fa yottade goho lewru octobre mbiyan totodiral hakkillaji gaɗete dow ko hani ƴewtede ko hawra dow muɗum ɗum tottete lamkoɓeɓe e wi ardiɓe kabaru cellal kanko Jaminatu Sangare woni ministre communiqué ɗo cellal wonko hanni Aissata Diarra keɗɗana fotsango Fatumata Mayga
sogle ana nodde fa naata le gouvernement o yalla lanningol fo ana hooƴe fa ɗati joƴƴine no ndenagu tabitirta ley leydi ndi miɗen gondi e golleji amen ɗi homa fo e tiine mum ka ɓiɓɓe mali fo fotu miɗen darde hooreɓeɓe ƴewta golleji ɗi yalla ɓiɓɓe leydi ndi fo an heɓa sago mum en
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakira wali kabaruji amen kiredoji to masina to ta wide maxi vacances show masina men timmi nyande bernoga woni kenya noga jeegom dum wadi noga jeegom septembre yeso prefet o woni albarka aga ama rizaga wile jonte nay su jokolbe den de jeegom ngadur ngadi imadraji do suslingaji pawidi do bonandaji ben torraji chatudi bonandaji fewde robe ben yuta vita e kenya dun sudede ila yonal dum kurtuji sukabe donno landini gar kawtal gal woni ben commune conseil communal jeunesse masino antimen kabaru to kay to do holta wide robe dende la febugo ben tottama ben kaake gollirdi sifa golle mu in gollo ben sabule e yeyi gollo ben dedo sabule ngadi landini dun nyande asawere noga e 9 septembre woni ben fedde lulinde ambi ko fanda mudun e wi kambe e yimbe fedde nde yo dawrudo robe mbawta hinnade ko e mabbe e ben kan yiri wara dun nokku do ngone mudun kambe tottabe jetti sane ben kambe ben kambe ekintinaɓe jetti sanne ben galɗo kawrtal sarkaɓe ɗum timita kawaru jama hande ɓe meccinotanda sade fumta ɗo ɓemaɗa 3w.point studio tamañ point or no adnoɗon viamo 37321 ɗo e seeɗa yewtere meɗen magasine yewta meɗe magasin hannde ne yowi dow ko mbiyete anditirɗe laamu mbiyanno iwde tampon yottaade armoiri ɗum woni mbiyanno ɗeɗo anditirɗe ɗe devise national dram desawal yettaade fa hymne national ɗum ni mbiyanno yimre leydi ndi kanko mbiyan Mawlud Mohamed Mawlud Najim woni hoorejo golira humani nde sériaji leydi ndi wonko hanni ka keɗono ko mi hoorom foccino yo e ñalde jom
le sow comporte comme signe distinctif le lion il comporte
ko wete so leydi ndi yoga wi ɗum tampon ne hawrintina ley muɗum rawandu ladde ɓiɓɓe jallo gawri e maaro e hoore nagge goto foof ɗum e koro muɗum gueɗɗe goɗɗe lolirɗe armoiri ne hawrinta e ley muɗum woni mande miside mo yimɓe le hewɓe meeli en aɓɓilli e diina ka wona ɗum tan miside o no hawlita sifa maadi cuuɗi nokkuji meɗen nokkuji lolirɗi soudan nden ene hulta kadi adnar ndu wiide ɗum ɗo woni fi meɗen banggal maadi cuuɗi nden no miside jenna o yo misala muɗum hakkika yo ɗum hunde andande nde adnar ndu foof ana ele muɗum ɗum kural karawal totodirɗi ɗum ɗo no hulta sifa kala haldiyaku mamiraɓe amen andanɓe sanne ladde e kañe kala ko woni sifa haaɓoji ɓe jaɓɓali abbadan yo ɓural heeɓe duumaɓe nden no ɗum ɗo no hulta kaɓorɗe ɗe ɓe nawtori yalla yo putirana laato hakkika ley muɗum ɗum no woodi nangue beetan law ɗum ɗo no hulita guikke ɓiɓe leydi ndi banggal ɓamtare fondu ndu ko hultata yo towalla darande ɓiɓe leydi ndi ndenno ɓe natta fe ko waldaɓe lawol so banggal desowal leydi ndi ɗum woni huuɗo hecco olo e boɗejo ɗum foof ɗum no jogui koro muɗum huuɗo hecco o yo banggal ñamde fa haara goduɗo ley leydi ndi ndenno kala ko yowi dow kabaru yirwere olo o yo jawdi sifa kange kala yigaji leydi goduɗi leydi Mali ndenno yo jawdi mawdi goduɗi gilla ɓooyi duuɓi kewɗi sifa karnuji boɗejo o yo alahaali ƴiƴam ɓiɓe leydi Mali ƴiƴam saraɓe amen mamiraɓe amen gilla nden gaɗiɓe imadaraji yalla leydi ndi ne hewta hoore muɗum
contre l'ennemi contre tous les ennemis pour nous assurer enfin l'indépendance.